kifo nishike mkono, nikufuate milele. E Bwana niko mbele zako, ewe mwenye amesema dukiza. Mtakatifu nishike mkono, nikufuate amina.
Here I am alone, seeking for your grace. Here I am kneeling before you, Lord, seeking for your face. Forgive me all of my sins, forgive me the sins of the nations, forgive me for the sake of my parents. Baleni makubaba niko nisikie.
Mtakatifu nishike mkono, nikufuate milele. E Bwana niko mbele zako, ewe mwenye amesema miujiza. Mtakatifu nishike mkono, nikufuate amina.
Upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu awe nasi sote milele na milele. Amen.